Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bari ɗi lewru décembre hitande 2015 jeena yamde soki miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗi hande yo Oumar Way Gallo. On compétitif de France holi tiwide wakkati jona wattan jungo en jiba be jaltinan ko yaata milliardoji didi euro be ngara be ballira leede Afrique de hono kabaru kurangaji ngeteede le nangi wobbe duno diride panongaji solaire o do kabaru François Hollande hokki dum wakkando yidno e lami be leede Afrique de nde wale halana ne gombe leedi meden di wakkati jono be kollitiwibe beltiki le odo golle sanne ka France tinno rewa kongol mudun le majjundu be ngadi noddango fewde leedi Afrique de hono lami be le nokko obe tinno nangira jawdindi no feewiri wono no jallini arabe gombe le sa halleedi meden di wakkati jono be gonde hokkindirde juude faabe jaa yalla hono be fulbe kaani nyohtude hono ko lawtino hakkunde mabbe ko faabe jaa wakkati jono hono jam e deedere hani wartide leedi meden di le majjube kollitiwde kawrtal mangal wadin le cekkiti yontere de le sa halleedi meden di le lamu tumbuto le majjundu wolitaabede amiri en kanya fa yottoyo lami be diina kawrti le gal do kawrital gube noddirtoode azawadde kanye noddirtoode azawadde kanye noddirtoode plateforme de wakkati jone be gonde hokkindirde juude faabe jeeyal hono be kaani hawritinde fa jeeyal non kadle kawrangal han tebrede le majjube kollitiwde kawtal mabbe fuddi ila kanye nokku noddirtoode in khalil sekirabe wono kabaruji mawdi me joginion do bete hande di bismillah modon e hedaade wono no kawrtal no dirtengal COP 21 puddungal ile hecci kenyen to France tobe kollitiwide kenyen du wono kambe leedele France de kanye leedele Afrique de be fu be jidi ton le ngal do kawrtal do hulitaawer wakkat jono kanko François Hollande o adi ki wide be ngaran wallude Afrique do hono kabaru kurangaaji ngeteedle nangi do wobbe duno diri din pano ngay solaire fa kebe famtaade le ndido adi kede Ousmane Diko
o batu moobi kanankobe sappede no leedele Afrique horejo fedde Union Africaine kanye hejaabe gouvernement fa warde e gollirde aduna le batu o kanaka leydi France ndi holliti Afrique wala ko wadi e le waltegol wakkati gol ka kutteji mun an kewto dum o yeli ke hedande leydi Afrique fa warde e hebande dum jawdi ko yaawi pati doma 2020 dum wadi so o bami adi France itan ko buri milliardji didi euro fa walla kebal courant hendu ndiyam e nange yude 2016 yaade 2020 le hebgol e sahal en waltegol wakkati worri president France wi so wande tati balligu France fewde Afrique yalla ana yotto milliard goto euro hitande fu fa 2020 balligu leydi France nayanto adan fu ni koko le hedode ledde letutugol majje kanyu e haybude wendu chadundu fa warde e mayorane noddirtengo Niger ngo
be kollitiwide balé halana ne gonde leedi meden di wakkati jono be belti kisan non ko François Hollande kollitiwide waran wallude hono kabaru yawareji leedi meden di le majjundu be ngadi noddango fewde leedi France ni tinno rewo kongol mudu fati dum lato hala bolatan tiagal mudu be pewte dum wonon lami be leedi meden di be bibben tinno so kebindi do jawdi jogiro dum no moddiri kede kanko noddirte Ahmed Sekou Diallo yo horejo balé noddirte de plateforme de ko Halido en do focci tan Ousmane Diko
aujourd'hui
anden en ji hakilantaku koko le hedode le leede sahal kabaru wenu chaddu fawarde e kurandiyam e nangue kanyum e hendu kanankobe forbe du kali ko wodi ko president ibeka hali hala mayrane ngo hala keridun kobe hajabe kurandu halama ko be goyti ko do nanname e jate sabede adiji bamama banque mondiale e france bami adiji goddi du anadomta yo golle jokku hala patiwie e ballirama jawdi se balligu eto jawdi kesu sud baba du tacce na jawdi ballani didu kadi mu nabire heedu kurangaaji di kana yo don woni do balé halanane en de kani sebande hakkilo woytango go jawdu mu wadde do hani do
sakiraba do mali netri mi jojju modo e halla men be malande gal mi noddirta phase Facebook gal
tamani
kollitiwide gobe non ditirtoore dum wonon plateforme kanye non ditirtoore asa wadde wakkati jono be fuube kolliti metti mabbe hono bonandaay di gondi e wadirde leedi meden di le majjumbe kollitiwide wakkati jono o jama wana hani wadede no watta fufati hulo hono gidi ngatteede le nokko odi kede kanko non ditirtoode firun mayga yo no plateforme ko Halido hen do facci tan Ousmane Diko
comment paminta anarabidi men narri nor wotru hono di golleji bonneji kala comment dawri anafis warde hande tagal ko heba e kawrangal ko landogal hani tonga wadde e dow mun yo yalla bonade kawrangal homa nafata gonga ya gidi gadi fa kulbina kada tawdabe e kawrangal ka yo wiibe dum di godani yalla golleji wayde ndenagu anakaani heddade e wonde fa kulbina yimbe yo don landugangal wodi sahal wana jeyal fay goto yo enfu jeedi yo malifu jeyi yad yo malifu gidi adna fu gidi yalla yimbe heesabe kaani jabaadema wana yo kala haani notaademo so kala du ananotomo kana gollidal wada larme anahani wartude sahal leedi ndi hono kawrangal wirno non kana kala humano wartugol mudun le sahal leedi ndi
be kolliti wirde dum wono yimbele be akmi sutuno le sahal leedi meden ndi to tumbututo le lewrno famri hitande 2011 holi tamede be do yimbele wakkati jono be kollama le video ngaji yimbele di don kollale hen do neddo sud afrique goto afrique du sud kanye en neddo suede goto le majjundube kolliti wirde be do yimbele wakkati jono be celli basu fo wala mabbe ka fa hande anda ka yalla mande be kan yoppitede be kolliti wi do non jalleni arabe gombe le sahal leedi meedi ndi lilamu tumbuto wakkari jone be gonde hokkindirde juude faabe jeewa yalla hono ko seeki no hakkun mabbe kono do haani nyoho tereede do won hollitinde wiide wayde kawral ko wonduno hakkun mabbe ko wakkari jone hon do haani jottinireede de majjum be kolliti wiide kawrtal mangal wadino le yontere jabbe non de nokku noddirteedo bouse beera idun lilamu tumbuto idun woddir tumbuto ko buri kilo ngaji temedidi be kolliti wiide wakkari jone be furbe kaldi ton lannibe gal do kawrtal do won dunke en dinaji gombe tombe kede kanko noddirteedo Mohamed Ali du Mohamed Omer kiddo to noddete salam do faccitan Ousmane Diko
mide mili yodati dilam o hani tabade so jeewi janyeli difu jabani jaajiyaade bujbeya fanjida lamo o ana hani wallude go hakkilantaku sabede yodu nokku jaarendi goddirdo tumbutu kiloji temede didi e chapande nay yodu nokku do dati tarfikaku di tayrata fey keewi fasanne se jama o faminama do hani darado do huncana hore kano kana lamu walla tufande jadin ko be walde yafa kana wallo be aduna be fu kanyi larme meda fu njadre e do gotol fawarde e lamu o yalla jama gondo ton o ana walle hande tiida la fay goto wala hakkunde hoddibe ga
be kolliti wi do non jalleni gondi le sahal leedi meden di gondube plateforme kanyi gondube gubino tirtode azawad be fu be gonno wadde kawrtal mabbe ila kene nokku non dirtet in khalil le majjum ko ni faada gal do kawrtal be jaa wakkati jono hono kaldale kawrangal han tabirede ko yaawi law gal do kawrtal e gal hanno wadde ko boyi be kolliti wi de ciagal ko kawrtal mabbe gaddo gal to anefisto wadno le lewru october ndu ko be kolliti no gal do kawrtal e gal hanno wadde kede kanko no dirtedo fahad agal mahmoudo yo secrétaire général walde gatchande o neddo plateforme ko ha do hen do faccitan Ousmane Diko
kawrtangal an hanno wadde ila balde jabbiide de yo on anniya me bamno ila timode kawrital anafisingal le sahay leedi ndi de serval waranonde emen la bantino galleji janani e bitigaaji mu leji dalgal men kee dotto dabareji no jom en kewtirta nokkuje mudde kala do gube murtude nangi se ngana jeyal majje fu ngartana jom en kawral ngal an hanno wadde ila sappe jena lewru novembre men bantiningal de kewde ka handen no gal hebi fuddude
micitede wiide le yontere jabbi non de dum wono kambe gollobe bankeji le leedi meden dibe ngadi no murtere balde tati le nokko ko woni faana murtere de dubbe kolliti laamu ana hani huncante be hore wakkati joni honno wayde de naago worri le golleji mabbe di be kolliti wiide fa hande so himmeji mabbe di kontina ko hore leeyi ko warato ko be ngara wadde murtere de anda ka fuddo haadi kede kanko no durtede akki bobu bore o yo secrétaire général dum wono gollobe bankeji le leedi meden di ko haali do hen do faccitango Ousmane Diko
murtane de lati ko no yirrani fay goto heddaki tiagal le leedi ndi fu joni o miden goddi e dabare baddude golobe faame kaltida ko wadi e le murtane de ko kanyu e jogala dabare keso me baawa wiide miden teedo murtre faafi murtre yo le sare wodi non me nawto tonde e le sare du me biyaali gollidi amen pati sare me bi yo sare e do sare yaaji tongidi e gollirde amen de jamare de ana wondi e huuleede do wiyede mine miden darta fa gollidi dame o yoppe nadu mine gondi e falade e saria me mbiyaade dum du fayde wotere Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sikiraabe jeyalodo ne les réseaux ngaji den puddiran do sigaso do be kolliti wi ko yaat chapan e joy suko jokolle kanyum wondi e famminede to kuccala to wakkati jonono be kaani bamirde anniyaji mabbe do sukaabe jokolbe be furbe uuri le balle politikije de tiagal majjudube pamminte wakkati jonono ko woni darnde suko le honno kaldale kawral meede ngal wori landini be ngal do kawta do won walde humnide kabar woti le leedi meede ndi hokkindiri juude walde humnindo afrique do kabar leur démocratie ni buro to ngardan fa do jenne do be kolitiwi don yambere kannonde wadde ton le sappo e jetti lewru ndu so timmay le nogo e go lewru ndu do yambere ndu de do yambere de bortinama wakkati joni o hodo wadde so ne bortinabe kolitiwi sa ewi dum wonono bonanda yi ngam do bomoko do nokku no jetti do radi sol to ngardan fa do gawo do be kolitiwi don walde humininde kabaru yurwere kanye yurmende fa yotto yo kaldal bibe leedi bibe laamu gawo o fur holita mere kambe lanni kawra mabbe hecci kenya to gawo to le ngal do kawtal be koliti wakkati joni hono ko gube gonde le saha leedi me di golli tagal ko kaldal le kawra ngal sinina ko anti minirem fa do burem do be kolitiwi don suudu sarwusi humininde kabaru jande wonde to burem to do be ngadi yilaru be ewo yono ecole ngaji do gori le laamu burem o fu e mangal mudu da kolitiwi won le kol ngaji goddi kasen antoti do uddama ila wakandi tit Allah di pop le saha leedi meden di misalu sa bami do no ekol gonda ni laamu tarkita ko etawede fu be kolitiwi ta ewi tan hikande ko be kondile hen ko jannde ne feewi to san non kanko do laami do de cap gondo to buram to o kolitiwi secret to katte nyalo mo hande kabaruji meedi di kolitinde wittan watto nangiri en juude o do watto ka kedde hedade fa hande honno andirdo no do e seyat yewtere meden de ana wodi. Thank you.